Street Kids Music.
106, yeah. It's your boy. It's your boy D.A.E.V. Kamafuna kukasunga munche kamafuna apa apa tuma designer. Yeah. Kamafuna tuma good to milile kusiko pawe venchi tone kushaina.
One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Utuma pezo sisa kuna kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Mofu afyati naba wa Marionse. Noku watasha uleti la Beyonce. You look good, olo no bula zidia. Nangu chibesha ninde kupangi na mamilion. Woofy, ni manifekta fuwa ya na iPhone something. Ama yene sema lula nifugwa la fame. Pictures, ichikanga kakopia makumbi. Niku uza that girl, she's really bad. Kamo nene na mulo ya babendi. Ala inatema type in fire. Hapa liponse paka kupange baya. Link up near kids, olo manda hiu. Akwa kanda isapo mwona fiyama yuzi. Emino nyapa ni mbare teti baske. No jira na phone tete kwa ske. Kase siapa ndefa kemu.
Kamafuna kukasunga munche kamafuna. Apa apa tuma designer. Yeah. Kamafuna tuma gudu milile kusiko pawe venchi tone kushaina.
One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa.
Ako nika Slay Queen.
Your boy 106 on this one. Kose
leka mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Maslay ya bafisa fefi sungu. Mona kumusana wa isu show bulungu. Kumatuku katula pari 6. Kolona kukukana kafaa makeksi. Breakfast kafaa milky shaking. Katika pite kwa tiba kebedi atisheki. Boasting na machik feel like a fire. Levo ya kayene faf ya ma big buyer. Ukubane kena paka shonse shipwe. Ule filo kunanda na katoba tomu. Etoka fire ni butka good house. Paribima, Lamborghini, Los Lois. Epo kekele ni michopo diva. Ona mafasho kanyimia na maziva. Kuya kwa uti na kena nishi ni palevi. Arakari dula mandi yipu chako kevi.
Kamafuna kukasunga munche kamafuna. Apa apa tuma designer. Yeah. Kamafuna tuma good yo milile kusiko pawe venchi tone kushaina.
One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Kamafuna kukasunga munche kamafuna. Apa apa tuma designer. Yeah. Kamafuna tuma good yo milile kuziko pawe venchi tone kushaina.
One for FB, one for Insta. Kuziko pakaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Download it from my love.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.